be bende be figija, bende be furu me fila, bende be kanu ke furu ye.
Thank you.